Mr. Kizzy, never saw
you. Mr. Kizzy, baby.
Yeah, pop. Represent Red Peace, since I'm in the Kuchana. Yeah. Red Sky, Sakana, Bio, Neza, Kufanya. Yeah. Just fuck your daydreams and focus on night ones. Yeah. Nana Chitagi, ni pesa with random manaras. Yeah. So now move fast like AK 47. Ne saba fanya yote ilo soku pray. Mombe yeye, Mungu baba. And a motherfucking paper chesa mana. Mambo mbaya, usona kaba. Stimu zote zimevurugika kama kichu kina baba kama saba. Fro safi sana na zimesha barikiwa. Yeah, usfos beef mana tumesha changa nyikiwa. Yeah, kivro safi kama onyama po nyama ni pia. Yeah, yani kama gari hapa limesha changa nyagia. Yo, we killing them, kill a beat, ayy. Ili mambo, ayy, yote yawe bie. Tangu sign, dili, SMG, akuna tena flee. Tusha panda bay, domana squeeze, nime pata kill. Simu isio na deal, wanga simple gay. Natuna nga, yeah, we keep it flash. Yabo ato toke, Osta bay. Masaki,
yeah, maswala, yo.
Kuni, kompe, staki.
Stucky.
Habari zenu za umbe, staki.
Stucky.
Madem zenu waku share, staki.
Stucky.
Yes, star, staki.
Stucky.
Mini star, staki.
Stucky.
Yes, star, staki.
Neza kusema nimepotea steam. Zapa kila saa nikipokea sim. Social media wana compare team. Wana compare sim. Hela banki ya dim. Walisema muda haujafika so awaited. Paka niwe Grammy nominated. Wana wama deni usinilete. Hatuna deni weni lipe ni sepe. So vuta shuka nshasa nuka. Kisha nuka mdala sini. Wameshtuka wana pepe suka. Wana jua mizuka you know what I mean. Ni super duper so kila chupa. Na chafua maduka kama day routine. Utanikuta kwenye bullet. Girl, you never put a pulling in. So what now, mini black Jesus? Nabadilisha wanawana kwa believers. Hatuwezi kwa chamziki, this baby need us. Kitacha utusha kwa malias. So
yeah, maswala ya kuni kompe, staki.
Stucky.
Habari zenu za umbe, staki.
Stucky.
Madem zenu waku share, staki.
Stucky.
Yes, star, staki.
Stucky.
Mini star, Stucky.
Stucky.
Yes, star.
My name Korn, Gambino. All my niggas call me Cannabino. Most of girls from different places. Street minds, S. They wanna fuck Kino, wanna need to be no. The realest kid from the Black Dog, you know what it is. I'm a hustler, homie, kwetu gali gundi. See, I'm toto mama, kwenu wali ndiz. I'm chasing money, I'm ganked up. My own paper, wanna pay what, bro. Tuko tofauti, tena sana mana. Wanna uza sura, mina uza flow. We don't play games, we don't play. Taku bang, taku you same game. Where's the game? Katup and Benny come on, how the ways it comes a gang. When I could be my life, how many can go your walk with you? So can you, baby? When that's a crazy new shadow bottle, now shadow hollow, baby.
Cannabino.
Yeah, maswala ya. Kuni kompe, staki.
Stucky.
Habari zenu za umbe, staki.
Stucky.
Madem zenu waku share, staki.
Stucky.
Yes, star, staki.
Stucky.
Mini star, staki.
Stucky.
Yes, star, staki. Stucky.